Wala ibita life tuacha, kuchikiri fetuja kukesa. We straight from Danzo producer, yeah. Fake waido, fetuacha, fireband tuacha. Ani azolea la benti tuacha, fetuacha, fireband tuacha. Uptown, downtown, bana tuacha, fetuacha, fireband tuacha. Ani azolea la benti tuacha, fetuacha, fireband tuacha. Uptown, downtown, bana tuacha. Fetuacha taturi na stage, kata salama suti tufe kubitenji. Bude mubunji na yendi underage. Kamba kube marapu munga nyere kana uji. Maropa mauru manga nate yanziku. Manyi ganga insult kia wachite chiku. Maheta ngo chaku chati babala na kuza mista. Eka waida ayachave nubia. Mujidongo mbakuwa sibaweza. Ateba heta watandesa kufesa. Kugambe tocha we never do surrender. Mr. Eka waida divada muwala. Fetuacha ani azole ala benti tuacha, fetuacha, fireband tuacha. Uptown, downtown, bana tuacha, fetuacha, fireband tuacha. Ani azole ala benti tuacha, fetuacha, fireband tuacha. Uptown, downtown, bana tuacha. Tuwa kubachira na misana, uri musira mkonele rechana. Na ukuwa na bocha baita wakana ma music. Tewada trenka na yo, fetokola anga mamada mkosunga. Ebi ntubia chuka kati toba singa. Kati mata mkunyiga mfunache mbanga na mkalara yimba. Agasiba limba zemba wate magazi. Eno rapu leso lima mfuseba isi. Yenze diticha wa rapu kira. Seka waida di body along this beat. Fetuacha fireband tuacha. Azuri ala vintu tuacha. Fetuacha fireband tuacha. Down down down. Fetuacha fireband tuacha. Ani azole ala venti tuacha. Fetuacha fireband tuacha. Uptown down. Fetuacha, fireband tuacha. Ani azole ya la venti tuacha. Fetuacha, fireband tuacha. Uptown, downtown, bana tuacha. Urapu za deida pudeti. Urapu zengu basi jazi ya kiuleti. Utavusenga Bobby Wine mu parlamenti. Baneno mba sabudi kati za wande chati. Urapu zange ziri kupula tifomo. Nzati chaba noba mbale uniform. Tambu za jemfa mchaba ndo fulomo. Kume mziki njia na yesi takaramo. Bulati kusaba baito vita keke. Chisela chituse mugende mpule. Kwa mutogo ango rigi nukulinga kwa direke. Ejawa na mitai na pela jidifeke.